cyahariwe ndine karunje ukona na yesige mbabazi zawe nyinji ahabwo kuba ni wowe ko unacumiraho ibi bintu bize nahabwo cyo ni zahariwe
Yesu nisha kokundi ntine karunji Ebi mganje
Habyo
Ibi lebinji
Nisha
Jena nisha kokundi ntine karunji
Iwe Yesu
Yesu nisha kokundi ntine karunji Ebi mganje
Habyo
Ibi lebinji
Nisha
Jena nisha kokundi Yes. Yesu ni jango kundi, timekarunji.